nigga to ever DJ repeat. Party my nigga to point no give me la PC. Oh yeah, see where Sake would draw me from the easy. Oh yeah, what she? Kitani Zalate. Yifute kwa hivi ni kufinye late. Oh yeah, what she? Na giza tu tena na tena. Na kesho off, sio siku ya kazi. Narudi je home mapema. Shika kibuku bas, leta ya laki. Oya, unasepa usiku mwema. Shika ya supu, nalipa na taxi. Nikutakia safari njema. Oya washe, kitani za late. Jivute kwa hivi ni kufinye late. Oya washe, kitani za late. Jivute kwa hivi. Sijui kuna siri gani kati ya pombe na muziki.
Pombe na muziki.
Najikutaga tu ebu DJ repeat.
DJ repeat.
Party maniga tu point no give me la PC.
La PC.
Oh yeah. Siwezage kutoa